Sinza staki yenge you. This is the moment of truth. You know what I'm saying? Arusha na DSM.
That will happen this one.
Listen, listen, hip hop, we gon' last forever. This is hip hop, we gon' last forever. Since I stuck it, younger you. This is hip hop, we gon' last forever. This is hip hop, we gon' last forever.
This is hip hop, no yumba na fika. Hili ndo lengo kuu na siyo bora kusikika. Wengo na majina kuliko wanachoandika. Kweli ni madebe matupu yanayotika. Wanavimba kichwa na huko na yuwa fika. Hakuna siku sikio linazidi kichwa. Kweli usopingika na chondika wezi andika. Madina doje ficha hileo yanadhihirika. Lisha ngoja sana subire ikafika mwisho. Ni wakati kunena ili wapate fundisho. Hii taswira ya underground king Mansulina wapa imla. Hawa ma MC wanaojipa majina ambayo hawastahiki. Mistari wanayoandika sivo wanavyoishi. Wanaidanganya dhira waonekane wako deep. Ila kweli wapo shadow lakini talk is cheap. Njia ya bongo fupi hivyo mayo haidumu. Wanakuja waka hit leo mambo magumu. Ona wameshiwa sera wanarudia mistari. Wanabadili title yali yomo ni ya wali.
This is hip hop, we gon' last forever. This is hip hop, we gon' last forever. Since I suck it, yenge you, yeah.
Wakipigiwa makofi, wanahiso mefika. Wanasahau ya kwamba, ya kati hubadilika. So kila siku sikukuu, kuna Blue Monday. Na wasikitikia wanao kimbia wande. Elimu ni bora, hekima bora zaidi. Bora kujifunza mengi, alisha sema feed you. Hebu tazama wanavyojona kwa juu. Hata kwa mashabiki wao wanaleta makuu. Hawa yuwi bila dhira, hawezi kuwa fanani. Fasi, haikamiliki pasina modui na fani. Hivi so vicha kesho, ni wasawa kweli. Iweje unasimama na kutu leteke jeli. Kuwa na nyimbo nyingi haimanishi wende mkali. Kinachomata bora na siye wingi wa habari. Una bebo na biti, una jihisi nyodari. Una thubutu kwa this,
maka ma legendary.
Muziki uko hapa sababu ya wasisi. Ni rob ni ya one faza neli rest in peace. Wema hufa mapema, mama I'm still here. Nacho shukuru na hema mengine yatafatia.
Yeah, yeah, hip hop, we gon' last forever. This is hip hop, we gon' last forever. Since I stuck it, younger you. This is hip hop, we gon' last forever. This is hip hop, we gon' last forever. Since I stuck it, younger you. Since I stuck it, younger you.